iBhayibhile yebana ukuyazisi iPasika yokuqala
yibalwe ngu Edward Hughes yifundwa ngu Maria Sehota ucibilenana ne www.bibleforchildren.org.
Inenekazi limile kwintulana egqokozelayo amahlo akhe amsizi ejonge umbono olusizi unyana wakhe esifa umama yayingu Maria eme eceleni kwendawo apho uYesu wayebethelelwa ekhona emngcamazelweni. Kwenzeka njani konke oku? Kwenzeka njani ukuba ubomi kukaYesu buphelele kabuhlungu ngalolu hlobo? Kwenzeka njani ukuba uThixo ayeke unyana wakhe ebethelelwe ngalolu hlobo emngcamazelweni? Ngaba uYesu wenza impazamo ngokuziveza ukuba ngubani? Ingaba uThixo waphazama?
Hayi, uThixo akaphazamanga. UYesu akesanga phazama. UYesu ayazi ukuba uzokubulalwa ngabantu abakhohlakeleyo. Nanga waye ngumntwana uYesu, indoda endala engusimoni, waxelela uMaria ukuba kukho ukuhlupheka okukhulu okuzayo. Kwiintsuku ezimbalwa phambi kokufa kukaYesu, intokazi ethile yeza yathambisa iinyawo zikaYesu ngesiqholo, wayeyichitha imali. Batsho njalo abafundi bakaYesu, wenze umsebenzi omhle, watsho uYesu, uyenzele umngcwabo wam. Lwawo ngamazwi amangalisayo. Emva koku uJudas, omnye wabafundi bakaYesu abalishumi elinambini, wavuma ukatsha uYesu emthengisa kubapristi ngemcengembe ezingamashumi amathathu zesilivere. Kwisidlo sePasika uYesu wadla isidlo sakhe sePasika nabafundi bakhe, wababalisela ngezinto ezintle ngoThixo nezithembiso zakhe anazo kwabo bamthandayo. UYesu wabanika isonka kunye newayini babelana ngazo. Oku yayikukukhumbuza ukuba igazi likaYesu nomzimba wakhe ukuze izono zixolelwe. UYesu wazixelela izihlobo zakhe ukuba uza kuqatshwa, bona baza kubaleka. Soze ndibaleke, uPetrusi watsho, inkukhu ingekakhali kathathu uya kundikhanyela, watsho uYesu. Ngobo busuku uYesu waya kuthandaza entsimini yaseGetsemane. Abafundi bakhe abebakunye naye balala. Bawo bathandaza, watsho uYesu, bayidlule le ndebe, kodwa kungabi yintando yam, kodwa ibe yeyakho. Ngesiquphe iguba labantu langena entsimini likhokelwe uJudasi. UYesu akazanga ale, kodwa uPetrosi wankhumla indlebe omnye. UYesu wayithatha wayibuyisela wamphilisa. UYesu wayeyazi ukuba ukubanjwa kwakhe kwakuyintando kaThixo. Indimbane yamthabatha uYesu yamsa endlwini yompristi omkhulu, apho iinkokheli zamaYuda zathi uYesu makafe kufutshane apho. UPetrusi wayemile eqaleni kumlili wesichaka ebukele amathuba amathathu abantu bajonga uPetrusi besithu ubonye noYesu abathuba amathathu wayemkhanyela njengokuba uYesu watsho wada waqalekisa waze wathukisela ngeloka inkukhu yakhonya yabangathi lilizwi likaThixo uPetrusi ekhumbula amazwi kaYesu uPetrusi walila kabuhlungu uJudasi wabhalusisi ayeyazi ukuba uYesu akanatyala kwaye engenasona santo uJudasi wathabatha iinkekembe ezingamashumi amathathu wazibuyisela kubapristi kodwa abazange bazithathe. UJudasi wayilakha phansi imali wemka wazixhoma. Abapristi bazisa uYesu phambi koPilato irululele yakwaRoma. UPilato wathi andifumani sono kulo mntu kodwa isihlwele sakhwaza mbethelele ekugqibeleni uPilato wanikezela waza wamgweba uYesu ukuba makabilwalwe axhonywe emgqamlezweni amajoni amnqinda amchitshela ebusweni batyatyofa benza umqhele okhohlakaleyo ngameva amade abukhali baze bawunyaselela intloko kuye baza bambethelela emkhamlezweni womthi ukuze afe. UYesu wayesazi kakade ukuba uyakufa ngolo hlobo. Wayesazi kananjalo ukuba kufa kwakhe uyakusiza uxoleko nezono kwabo babeka ithemba labo kuye. Izangi ezimbini zazixhonywe ngakuYesu. Omnye wayekholelwa kuYesu waya eParadesi, omnye akazange. Emveni kweeyure zentlupheko uYesu wathi ugqityiwe. Umsebenzi wakhe wawugqityiwe, izihlobo zakhe zamnqwaba kwinqwaba elilodwa. Amajoni amaRoma alitywina aze alilinda inqwaba kungekho mntu okwaziyo ukungena okanye ukuphuma kulo. Ukuba yayisiphelo sebhali esi kwakuya kuba lusizi olunjani, kodwa uThixo wenza into emangalisayo. UYesu zange ahlala efile. Ekuseni nomhla wokuqala weveki, abanye kubafundi bakaYesu bafumana ilitye lingeqiwe lisusiwe emngcwabeni. Bathi bakujonga ngaphakathi bafika engasekho apho. Omnye umfazi owasalayo elinda ngasengcwabeni uYesu wabonakala kuye. Wangcama wabiyela emva egqwele yimivuyo wayobikelela abafundi bakhe, uYesu uyaphila, uYesu ubuyile kwelabafileyo. Kwakamsinya uYesu weza kubafundi bakhe wababonisa zandla zakhe ezinamanxeba ezinkonkwane yenene. Kwakunjalo uYesu wayephilile kwakhona. Wamxolela uPetrusi ngokumkhanyela kwakhe waza wenyuka webuyela emazulwini apho wayevela khona ngeKrisimesi yokuqala. IPasika yokuqala ibhali elisuka emzweni akaThixo eliyiBhayibhile ifumaneka ku uMateyu 26 kufika kwi 28, uLuka 22 kufika kwi 24, uYohane 13 kufika kwi 21. Ukutyelwa kwamazwi akho uyakhanyisa, Indumiso 119 verse 130. Thixo uyayazi ukuba senze izinto ezimbi, azibiza kukubona sisono, umvuzo wesono kukufa. Kodwa uThixo uyakuthanda anokuba uthembele unyana wakhe, ukuphela kwakhe uYesu, ukuba afe emchwalezeni uhlayiwe ngezono zethu. UYesu wavuka ekufeni, wabuya wanyukela emazulwini ukuba uyokholwa uYesu umchela akuba akuxelele izono zakho, ukuba uyakholwa ukuba le yinaniso yithi kuThixo, Nkosi Yesu, ndiyakholwa ukuba nguThixo kwaye weza waba ngumntu ukufela amatyala am, wabuye waphila kwakhona. Nceda ungene ebhomini bami undixolele izono zam, ukuze ndibe nobomi obutsha, ukuze ngenye imini ndihambe ndiyokuba nawe ngonaphakade. Ncede ndikuthobele ze ndiphilele wena njengomntwana wakho. Amen. Funda iBhayibhile uthethe noThixo yonke imihla.